teddi faydi min calmini kala keeɓe oɗo wattu yewtere sijotamani lollirde acti des jeunes kala cakkite yontere asoweer kikiɗa ko sama sukus mamadou ana wondi ɗo mbiyanno Oumar waygol no mbaɗɗa jamanu feere
sembe seku miɗe selli basu fo alayma alhamdulillah
korejine
basu fo waɗay
awa ko jogonɗami e sukaɓe limbaso hande
so watti jungal limbaso sembe kabaruji ɗi fo anni wattu joni ɗum waran ɗum yowa caggal ko cuuɗi ekkol ɗi utta le leydi meɗen ndi examen ngaji le timmoɗe hitande ndi ɗo ana wondi e laddinede nde on ɗo wattu fo hakkillaji sukaɓe kay pecciki so woɓɓe kolitiwide landiki niki woɓɓe dow kolitiwide ana kaaja wattu keɓa dow hen foftere yewtere meɗen ndenoddirte mini magne nde waran yo wadde dow démocratie duuɓi noga e jeenayyi ko ɗum ɓangi le leydi meɗen ndi o garan famtade ɗum e journal ngal garen timminirede mbirki sembe calɗi
jawdu feere a haali e ley mbiyan puɗɗoɗe ɗe mbiɗa mbiyen janndeji ɗi puɗɗitti altinere ƴaɓɓiɗe nde
noon wori wakkande ɗum fuɗɗi tan noon nde ko heewi sukaɓɓe beltiki wattu joni examen ngaji ɗiɗo ɓattiki hitaani hikka nde micciteɗen wiide ɗo ɗum tan ni koyɗe sanne so woɓɓe kolitiwide beltiki dow hen woɓɓe dow kolitiwide fa hannden landinaki keɓɗen ko sukaɓɓe cifi dow hen dow faccitago Aminata Diallo
miɗon belti eko janndeji ɗi puɗɗiti fa sannen sabi ɗum ɓooyi miɗon cuuɗi miɗo teƴƴiri mi gaɗo examen miɗo mila ɗum tiiɗan sabi min tilaki e jan deji kanuɗi ɗi tiɗallo o ana mawdi sukaɓɓe laninaki miɗon mbawi waɗude examen ngaji ɗi ka ɗu laato tiɗallo seeɗan saabi min tilaki e jandeji ɗi ana fota lebbi tati fa nayyi komin goni cuuɗi andal amen e majjum ɓuytiki miɗon darda jangguinoɓɓe dokka min wakkatiji fano min mbawi yewtude jandeji amen ɗi min gara ekkitorɗo e dow majjum fano min mbawi waɗirde examen ngaji ɗi saɗa jangga ñande fo wadde examen newaki saka haalama so ɗum juhimama
jawdo feere caggal karutal CNSP kañe kanakoɓe leyɗe CDAO mbiyan talatere ƴaɓɓinane to Accra toon leydi Ghana sukaɓe M5 RFP cefiki dow ko heɓa hen ko
ɓeɗo sukaɓe gomɓe le fedde nde noddirta M5 nde ɓe mbi wajibi tan CDAO ƴeewa yallah hono himmeji mali koɓɓe kani hucinede hoore saabi de kañen kani arda ɗiɗo golleji keɗɗemo kanko noddirte ɗum muulay keytale ndeɗo fedde o woni komo sifi dow hen dow faccitago Aminata Diallo
en fuu en ɓiɓɓe leydi eɗen mbawi wadde ko mbawɗen fa itten leydi ndi e tiɗalla o hande so en ƴeewi tiɗalla politique leydi mali ndi pelle politique ɗe moƴƴinadi yalla fa han kamɓe ɓeɓe mbawi heddade e majjumna min e hooran miɗo mila CNSP ana wawi darade darde majjum pelle politique ɗe ɗum ana kani darade darde muɗum en dooma woteji ɗi eɗen jiiɗi wallital wakkati jonin o nenno enen sukaɓɓe enen kani darade darde meɗen mbiyen en jaɓata ɗum hani darade
Oumar Baygalo miccitina wiide mbiyan fedde MP4 majjigue yontere nde ɓe jeeli yo mbiyan laamu hakkudejo haltane kaɓitiɗo fa hande mbiyan e ley kabaruji ɗi en jahantu gawtuɗo sukaɓe fedde unzunu mbiyan tacci laawi kamioji joguiɗi marchandise ɗi yalla pati naata ley gallure nde mbiyan ɗo ɗattol gaw ñaame e gaw sewari
ɓeɗo sukaɓe kolli metti mabɓe ñalloma hande no hollitindi wiide ko coggu ñamduji ɗi gondi e tiɗoɗe le oɗo nokkukoɓe mbi wajibi tan ɗum ɓuyte le gallure gawo nde
jonka e jaahen e ley minimag meɗen jawɗo feere mbiyan noga e ɗiɗi lewru septembre hitande 2020 leydi Mali ndi yambinan yitti mawuri mbiyan yitti mawmuɗum e ɓamta dimaku capanɗe jeego ɓerde e leydi ndi
noon wori sembe seku wattu joni en jaran kabaru ko nayiri démocratie le leydi meɗen ndi le majjune yewtere meɗen ndenoddirte mini magge nde dow warta yo wadde hoɗo fo malinkoɓe paami dow démocratie kamɓe yimɓeɓe ƴaɓɓinoɓeɓe tam won koɓe pi dow hen dabareji na fa keɓen famtade gaare keɗɗen Aminata Diallo
wadi kabar démocratie o no yeeba sanne e hakkilo amin kay waltere waɗaki jaati so wara ɗum no jamare leydi Mali ndi itti jikke mum feewi dow politinkoɓe ana hani ɓeɗo politinkoɓe daraw e darɗe mabɓe banggal kabaru démocratie o waltere kay waɗa feewi yila amen yo kamɓe politinkoɓe piya dabare démocratie hakika
ɗum e haalaji sukaɓe leydi Mali e dow démocratie miccitinde tan 1991 woni ko Mali heeɓi démocratie caggal ko laamu général Moussa Traoré Sammy talatar ƴaɓɓinde Bamako ɗo e ley majjum duuɓi noga e jeenayyi ana tiiɗi fa han haalde démocratie jaatin e leydi Mali ndi noon hollitiri Adam Dikko kanko directrice exécutif de l' association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD keɗaɗen mo
91 warde joni soni min kinnike democratie ngonga o sabi kala kumani be kabaru leydi ndi ewde politinkoɓe yottade halnan en maɗum gollede ko manide wotoji ɗi fof donki golle mabɓe démocratie leydi mbaɗi ndi fa hannde no hasindini ƴewtago sabi eɗen metta takade kurita tati woni gaɗaɗi ele duuɓi capantati ndenno sifa démocratie joni o na hoyfi sanne
caggal ɗi duuɓi capantati cakkitiɗi ɗi dunke en démocratie ɗo mali ɗo kulliti wiide yimɓe ana kaani patude tiɗallaji gonɗi e yirwere démocratie fa no wawi yirwirde ɓe kulliti wiide ɗum sukaɓɓe ana kaani darade darde muɗum banggal politique yaku kañin e dinako Ousmane Jean Traoré kankomo jannguinowo gonɗo e retraite keɗoɗenmo
ɓeydade tiɗallaji kabaru démocratie eɗen jogui ɗum no tiɗallaji yirwere e kañe kabaru nedi saabi tankako amen ɓilaki fewi e wayde keɓɓe leydi ndi ɗum tan jogola bonɗo laamu jiiɓu e kañe wayde jukkugo laamukoɓe nden noon sifa arnoro wuude joni immadara sukaɓeɓe ene hasindina sanne
dunke en gollal ngal ka ana darda sukaɓe joninɓe tinno daro fano mbawi wallirde démocratie tiɗallaji ɗi woni e mum joni ɗi mbawi hunccinenede hoore
jawno fiya ɓen caggal ko SSI français mo leydi Mali ɓen uddi noon ko botte coronavirus ɓe puɗiti immadaraji mabɓe
noon wodi ko heewi sukaɓe jimoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi weltiki dow hen sanne
noon tigui kanko e kamɓe hoore ɓen ko holti wiide ɓe pi dabareji yalla hadde ɓen kewal gue ñaw covid-19 kabaruji ɗi puɗiti ko ɓen aɗa jogani min ko heewi banggal finatawaji ɗi e ɓen yettoreji finatawaji ɗi
noon wori fo fota ko nayiri banggal nde mali henti ndima ko muɗum
taƴori waygal
e jaran wattu joni o le nokkuno dirteɗo cinéma zique yimɓe ala kajaɓe cinéma ɓe mbawi yaade ƴewo toon ɗum woni cinéma mumɓe noddirta Greenland les derniers refuges ɗum yaltat toon wakkati so nogay goho yamde ƴaɓɓirima sillimaji capantati
fa hande to cinéma ji kala ɓe heɓano heɓude ƴewde ɓen cinéma lulirɗo vol sécuré no mbawi yaade toon ɓen ñande alande wattu 18h30
guɓal ngal ɓe noddirta tata pangal du caggal koɓe gaɗi duuɓi nogay e leydi ndi ko wattu joni ɓe gaɗano concert mabɓe mawɗo le nokku noddirteɗo palais de sport le nogay ɗiɗi lewru septembre ndu wakkati sappo e jeegom yamde hollitinde wiide fedde artiste en le leydi mali ndi koɓe noddirta collectif des artistes ɗi mali ɓen du jahan gaɗa e le nokku noddirteɗo place de l'indépendance ko yata jimoɓe temedero ana domta le oɗo nokku sembe sew e jaran birki sembe calɗi
jawno fiya mbiyan championnat hitande 2019-2020 ligue nationale timmi ñande talatare sappo e joyi lewru septembre
omo laati champion toon
amne mila wiide kanko Sadio Maliam wade kamɓe laati champion ɓe pi kamɓe Real heɓodiri ka fay goto hawa e goɗɗo laati ke matchdul 1-1
e mbiyanɓe kamɓe e tinnare
taɓe so jettan sanne Sadio Maliam saabu joni wat cillol sappo e jeenoɓɓol koɓe ɓamata oɗo titre o nden dawa ɗum kamɓe mbiyan Sadio Maliam ɓe latto heƴaɓe leydi Mali to ko wiyete ligue africaine champion en ɓe
noon wori sembe seku no mbirami kikiɗe furno so ɓami fa mbaggu weeli tan ɗum yoni ɓilede sukaɓɓe en jotiɓe kala ɗo ɓe mbawi tawede le Mali fo e manggal muɗum ɓe jeggititta fewi wiide yewtere meɗen ɗe noddirten tous o grainde wara yowa dow 22 septembre